Naziko ne modoka zenkoko njeru Ngabobono sabarozi kera munkoku Katine wofuna tuku tuku Temwa bali sobo tabali na mchubuga Musisi mabulu jine kidomole Beda some sababa kunja mugita Wansi wakabina bulu topo izi Eda kula bakulu gule rukuli Twali ne kiroto choku waba buda Abetu tumwera ngabulie kitutomira Tukuba mabimu masoga katunda Nekifuka momo yonga wasibu Nentuko za muganda wangiza nekweka Iii kono gulamu Kafeo na marako maota damu kuganza Nemi kwano na jagisa kubari Banda nisturi kujasigaza Na imbanga weye kukumura Ntubufumu lirulumu getu usubira Maukulu na goje getanira Amazika tegazira nebwendirira Munange kari chusade Siko weru ngamia bazala Nampulira zibindi basawa Zinga ya imba mumpere namba yeshimu Sigenda kumushindikira zana bange Obuyambi weni na muweleza dobu Ekito nechikirabe kikuseguliza Na yewane Uganda chongera naku Abasambi womupira na badongo Nabuli wakito na yungula ziga Abantu batu twalanga balemwa Nabakulembe kamo badamu geya Banange ntabalu za wakade bamwe Manzi tutenge kintu chikuru Website muzikule omore sebe Twakolanga YouTube jeba sasule Abazifunda musibe basanira Nga mwebwe tuzade mweri ankuta Wekola kaunga Nga kaliko matendo Kifana yecha seba tukiteke kuri Kanabula kashima Amanya gafe gali mobulindo nobulindo Temwe kubagisha nganyo Enso era mukigo kazambi gwejayo Yengi chimubishi gwenuna Eyo yenja uru Wali wentegeka ya gendo kukole ngoye Mulinya lya kafero negi ya isha Mukabinda kaba na baswa mabiengera katuko zebi nene washiwe njuba Bebo na mfushiwe mikwano jafe Ebi ziri ngugia batoko saminwe Bine bitu agazanga no kuzawa Jovira kurukusi basharayo Esi mojigamba te wali ketualeka Ntibie mwezi mikabia liyabashi Mabeso kangane banda mandu Naba mkubone mwazaramu Era mbasubira n'okuntabala Benala banga naba natuma Erinya lya mutayi wange limuvuluze Leka nfunolu wa unye liziguli Akagugumuko Tekasobola kumala bizibu Nzamanya omuwendo gwake tamwe kamukube kama omukiru Tulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga Ewe mweyuzayuza muwenya bwavusanya Tulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga Ewe mweyuzayuza muwenya bwavusanya Nena mwuri mwumpitile kumatini Mbasongele kubukaga wa sebo Tebabe kweka mwuku wako zinsobi Mwuriwela enja alango vya buli Irinye netutumuli ya kafiro Nilina mwuma kono kubakululi Luwago temuli sanyona ye kubimanyi Niba kaya nyaka ujo kubiri Olabane ya kupo ya sabate sene sawu Na ya chekwe wadde ya kutiro uwonsaba omusonyiwe kirike muri zekana nze ne swazi nja kumuyita leka kube meza musaye gwange kyemmanye kinatuwanguza tuve kubidukayanya ensi tutaddeko amaaso twewalenga emikiso tuyita mu nkuuli waliwo bye nnengedde ebitali birungi nzobulamu bwe nkukusa kubanga ewange nsula mu kyangala sirina nabukumi naye alindisaako bulabe ndi muvunanira wa era mutonzi gwe nakuwudde nga bantumiranga ddala eyali nnyiniryo abandi nsumbu y'emimwa gizibe tubeere kimuolo okubbulula embeera ensi y'emyoyo yajjula ebikweno bw'oba n'emmizi olaba ebyama apiribongo apiribongo kwere nambebbe wa musajja ya ddala abatamiivu kitajjajjawo abatundanga emmali y'abafu okukkaanya senga mu kuwa obudde kwandigenya obwavu kafungula nkete abawala abawoza omujjwa kakiikali gabana bandaga kanga omuguzi nfunye n'abanezi ne beekandaga gy'ebiggwera ng'ebadde ntamu dusonga ku lujjo si buli nsonga nti obusungu bugimalawo mwe mwaleero embuga mugenda ku mbuga amasanda ga fenete gasiba mupiira gwa mmotoka amawule sero ku kibaya gye mwandifunye obwenkanya olijja pakasiza mu bitawuluza essula emivuyo tewandisisenga muguwana muganda wekyakabi okufaanana entinga omuntu okummangako ekigambo ky'omuggerwa muganda wange bakuwammeka oyogerenga oludi kyangazi n'emperempeegira tululungamya abaana nawo oluvuuka suuba nnyo naye olulimi bakolwanguwa okuvuba naye sekandi lwakusombojja mwe mububuuka enja kuzigusa ensonga tuulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga ebyo bye mweyuzaayuza muwenya bwabusanya tuulanga ne muganda wo mukutulenga ensonga ebyo bye mweyuzaayuza muwenya bwabusanya.